go take it far.
Diblo one touch.
Najua niko bize kikazi, haimanishi siku wazi. Wa kwanza Mungu, wa pili ni mzazi. Mbona hilo liko wazi? Mama yangu kipenzi, mama wewe ni nguzo ya dunia. Mama yangu mlezi, asante kwa kunipambania. Tumboni kwako 9 miezi, mama umenivumilia. Cha kukulipa nini siwezi, umefanya maelfu na mamia. I love you mama, 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 mama. I miss you mama, 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 mama. Nakupenda mama, 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 mama. Nakukumbuka mama, 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 mama. Kama sikukumbuki na kumisi hatari, ule wema wako na mengi mazuri. Doka sina meno mpaka naongea vizuri. Mama asante kweli, wewe ni jasiri. Mama ni taa imulikayo mbele yangu, navyokupenda hilo anajua Mungu. Maziwa yako yalikuwa chakula changu, mgongo wako ulikuwa bembea yangu. Tumboni kwako 9 miezi, mama umenivumilia. Cha kukulipa nini siwezi, umefanya maelfu na mamia. I love you mama, 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 mama. I miss you mama, 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 mama. Nakupenda mama, 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 mama. Nakukumbuka mama, 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 mama. Hata akiwa kilezi usimdharau mama, akiwa chizi bwana we mama ni mama. Hata akiwa japo usimdharau mama, mama ni mama bwana we mama ni mama. Akiwa kibonge usimdharau mama, kimaumau mama we mama ni mama. Akiwa mfupi usimdharau mama, kama ngongoti mama we mama ni mama.
Diblo one touch.
Music.